Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
Amadou Sanogo to ɓoggi jande gafandu haala Mamadou Sama Sekou Damiñali Sakraw heeriɓe idi le minama Allah bare hande men limmali hikkamɓe ɗi waɗama e li alhaaliti Allahji ndenagu ɓe keɓɓal yambere idi yo wattuɓe dokkal ka noon ka ɗo yila diina islam en jogora ka no haniri mbiyen kalifa goyta mimi haala muɗum le zoom sir ɗi gon sembe kabaru jammen hande bisimilla sakiraɓe ndenol albare hannde noko jiɗɗi mai 2026 yambina idi layya wattu mbiyen yo wattu duwawuji e jafodiral hikkandi yambinama li alhaali caɗele ndenagu tiɗalla cogguji mbiyen tettugol courant e ko nande muɗum kala keɗoɗona ko mbiyen yimɓe ala haalde banggal oɗo kabaro e dofostango sita sidiɓe
alaga yarjamanama
alaga jamaa suma en wada du'a yalla leedi malli ana hefta jian e deejere menen hayeben mede du'a yalla jian ana natale leedi manni leedi heba darto be leedi malli fu ana tirsi dokkondira juude saabe leedi nen honchina hore leedi nen kanyo woni donugo en fu e da meden mede du'a yalla leedi nen deejere ko tawna gidde aran ana warta yalla heben waden gurgal lobballe mudun jian wawa hebede fe so walano yimbe kawrte e dana wortere pati jambindire alhaano leedi wodir hana ana sooli kan sanne mede du'a jian natale leedi menni bibbe leedi nen acca halde halaji wada massivaji wadde fu wari adna jooɗo haala tan timmin ɗum Allah faabo laamu ko meeɗe ɓe waddude deeƴere leydi
menniaaaaaaa
eley yambere mbiyen yamirode laamu o ñalowma iidi mbiyen gollataki ley mali ka noon gollirɗe yogaji kayi uri tan saabi kasidine yimɓe e majje ardiɓe ɗeɗo gollirɗe holti wide dabareji majjum fiyama no haniri keɗɗanna fosango sita siɗiɓe
kulle juhuɗe kan e nafa ɓiɓɓe leydi ɗum saabi mbinta amen gollude nde ñalane julle ɗum ko hollidi kanko docteur Ibrahima Koulibaly hoorejo pharmacie Mariam Traoré hippodrome
ya un programme pour les
menen gollal amen pharmacie de sériyaji yogaji dogata ana tirsi ɗum ɗi pharmacie batta ɗi sériyaji ɗum nafa gollugo ñennen ɗe ñalade julle ana heewi sanne saabu ndene tomo wonɗo ana wawi tawede o pharmacie tan wonɗon yimɓe ana wawi tawede an haaja cafade ñenden nde julle mais yimɓe nden gollata ɗiɗon gollan beete ɗiɗon gollal
kikiɗe
cuude ara joji yo nokku goto todu to gollal darta kon ngende ñalane julle inde suudu e radio Bamakan heytno kabaruji ana on nokku ana wondi e gollude ɗum ko holliti kanko Ibrahima Koulibaly jokko e rédacteur no suudu radio
aujourd'hui l'équipe
handen menen gollal amen fou ana wodi ga fe jangondube gollal menen me darta golle fe ngende ñalane julle sabi nafa suudu radio ana mawni sanne homo fon heɗo radio fe ngende julle ɗum faabo yimɓe ɓen juulere moƴƴiri jogaɓe ngende julle ɓuuri heɗade radio jaati
radio
caggal muɗum cuuɗi doctoroje fattade essence ji to cottete kay maggal paɗe nannal muɗum fo ana golla ñende ñalane julle du
yambere iidi ndi yo dunno kabaru ñamduji banggal andal ndefu rewɓe mali banggal muɗum keɗɗan ko heɓa ko defustango sita siriɓe
minen laccirmi defata ñenden julle yalla mi welta komi ñamata min wujulan milimi defude hannden kay e tew baalo o ko ɓuuri heewde maaro mi defata ñalaɗe fuu mi ñaama mi welta ɗum hannde ñalande julle min foñi defumi hannden julle nde mi defidi kañ e tew baalo o saabu foñi yo ñamdu ko wellitito no yaawiri hannden mi ñimmitan yimɓe leydi Côte d'Ivoire mi defan futu kañ e ku mi waɗan e maafe welɗo kay e tew mali ka e Côte d'Ivoire fof leydi wotirno
ko naji dumankola saka sohla mali ni Côte d'Ivoire a bekele
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
zoom sur meɗen hande mimen haala faabo mbiyen paabodiral tewuji baali hono no ɗum mbiyen hollira le diina aslama en ka noon wona goto fof teddina no ɗum haniri keɗɗana ko heɓa ko defestango sita siɗiɓe
hannden ñalane julle caggande misidi jippi ne kanko karama ko hirsi ñawdiri makko le galle makko ɓe yimɓe taton tan mum ko haani ñamde o tew nga caggal muɗum abdoullahi yo joɗde makko goto kañum heɓe soodi ñawdiri christian kañum chrétien kañum ana joɗɗi makko ana domi heɓde tew seeɗan watte e maafe muɗum nga ɗo e tawede fou kanko karama ko o nelle ɓe fe gotomu en tew le on watti goto jo suud makko sawi tew feccere muɗum fo e da muɗum tili muɓe keddal makko kasin ne defande yonterne maɗo kañum yo neɗɗo goto ɗu wawɗo hirsi ñawdiri muɗum ono wiya sukaɓe makko ɓe o nelli baru tewna laaji kañ umar de guidraɓe moɗon wonɓe le dene nde ɓe heeɓi tew ga o yegguiti jodde makko goto noddeteɗo sanata o bangge makko jaati woni miccitunde tan wi diina ana yamira o tew layaru tinna pecce ngennen julle hakkunde yimɓe ɓe wona bawɗe sanne kañ e joddiɓe meɗen
ɗo katen kabaro jum hande sakiraɓe on jarama heɗade yo en kirijo banggal magasine hannde e memon haala mbiyen nafa pisiŋaji mbiyen li radio ji e téléji ndi keɗɗana ko heɓa ko defostango alsisi
leydi Mali ndi radioji ɗi yo goto ele kaaki nawtirteɗi fa yettina haala neɗɗo to woɗɗi. Ɗum waɗa so yimɓe haalaji mumen hewto yimɓe hewɓe tawi itta e kalsi ko heewi. Fade ciɗɗala o warde nde leydi amen ndi radio mo ɓe noddirta Anya laamu gawo anaala saha leydi amen ndi sembe keɓe muɗum fuu do publicité ŋayɗi wonno. Nde ñalawma hannde o keɓe maɓɓe ɓuytike sanne noon holitiri wiide arɗo oɗo radio ɗo woni Kader Touré.
Ko hannde ko yo campagne transport ŋaji kankayeri e boutiqueaji alimentation ɗiɗo pisi ŋaji ɗi yo ɗimintaji ɗiɗɗiɗi ley ɗemɗe kewɗe publicité goto fof yo muña e sappo. Nde wawa muñana wodani buldiɓe amen e ley radio ji lolliɗi communautaire ɗi ko ɓuytete hen yo hono sappo fayade sappo joyi ley temedere.
Publicité ŋayɗi darde muɗum ana mawni sanne e juuɗe neɗɗo jiɗɗo hollitidde wiide golle muɗum ana serti e honoroɓe mumen. Mohamed Tangara yo julajo gonɗo le walde hayaɓe goto le laamu bila le wi makko eɗum heeɓa lawol du.
So ni ɓe nawturki radio mi pittinde kala immadaraji ɗi gaɗanmi mi yiyat nafa muɗum jama kewɗo yaltan sato mi on sato ɓe gaɗana kam ɗum mere.
On ɗo suka debbo kakaɗo haala nanga e hoore muɗum feyi. Yeeygol kulle ñameteɗe ɗum woni golle makko. Agence de communication o halfinno gollirgal makko ngal yalla yimɓe fuu ana heeɓa andude ɗum. E le wi makko o mimsa e hunde ɓurde ɗum.
Mi newtoraki radio mi newtoraki télé yalla humpitinde ko gondumi ko kami gollidi ko wiyete agence communication jonno ɗum nafa kan sanne fay somi itti kalsi kewɗo mi heɓata hen jawabu kantiɗo.
Mamadou Diop yo manquin le wi makko ana hani ko yimɓe nawro banggal influenceur en ɗo beme ande kese ɗe ko wondi wadde ko torda muɗum fuu yettetako golle makko o.
Siki wala ko wiyete influenceur e tiktoteur en ɓe mande mum en nana yeele golle amen o sanne ka noon andanɗo golle o dulla wide ɗiɗo golleji ɗi galɗe eɓe kasindini andal golle amen yalla jawuji kantiɗi na heeɓe kamba ɗum holti wiide ɓeɗo golloɓe dow resursuŋaji ɗi na heeɓa seeɗa golle o seeɗa mabɓe. Minen jangguiɓe golle o andanɓe ɗum sanne ɓe ɗum keɓal amen na hen.
Arɗo mawɗo goto gollirgal ngal ɓe noddirta agence de communication jokkini haala wiide entreprise ŋayiɗi keɓe muɗum sa fecci ɗum pecce temedere ɗiɗi tan woni ko heɓata e le publicité ŋayiɗi. E lui kaadime andanɓe kabaru majjum entreprise immona ɗo sama yimɓe ko o hollata ɗum en ko ɗum ɓili.